Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, the world famous...
Unachezaje?
Unachezaje?
Kwani unachezaje?